trezi. Glass jubi gachi ya salafu badai mamoshi. Glass ya jubi lati ya sebo nusi ya marashi. Nilijime posi na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fat beef hiyo yenye bado sosi. Nilijime posi na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fat beef hiyo yenye bado sosi. With my drugs to riches, mrembo anizime. Siezi drag you down na bitches. Na sipatani na snitches. Fala na track you down alafu ana get some stitches. Doze tu ziko na inches. Naeza kuchuna na ujue pia hapo una deal na pinches. Nasiki una teta uyuko employed yet. Sae vijana wanashikana, wanajifanya self-employment. Investment do the only future saver. So kwa kila statement ya future save ha. Hii upuzi ndio umekizi mado. Kutoka zile enzi tumezikula na mabro. From toko wakini won, talent yangu si hiyo. Straight from the studio nikajimek CEO. Madhasa yako mafutani na nilimweka full tank. Nasa uyo fala, saiti na washo the full prank. Mimo nye na jibackup, kangamia. Skill ni enyewe shut up. Hakuna time ya kuangamia. 100% wasted na kuangamia. Na nakupromise utaishia kwa umeingiza isia. Na bado nikukumbushe, smoking zone siya watu wanavuta mkia. Na bado wanachukia. Kwa prove to suck, ilibidi tumehangunia. Nilijime posi, na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fat beef hiyo yenye bado sosi. Nilijime posi, na epuka hadi shida za kidosi.
Well, you already know man, my zetu still say.
Fat beef hiyo yenye bado sosi.
Niko na tap tap, murife na boogie zi. Nikicheza Call of Duty na COD. Utabukda ukiona my POV. Swezi T-op, juniko T-op. Wacha ma theory. Situ na kufikia tu wende DOD. Na kuletea vitimbi na CO3. Homa zetu siyo same, yes si homie.
So what a bombo clap, wanna try kuni ask. Miaka tano sisi tumeshinda chat. Situpi mawe sabu keja ni ya glass. Warudi daro hama rapa wana class. Ugoro, ugoro, midas kwenye touch. Best rapper wow, unaweza search. Murder kwenye streets na wa murder kwenye fast. Area yenyu yoto iko under attack man. Mbogi yote ni ama suspects. Wana to judge you the past tense. Awa dread kona pake. Nililipia bro cash bail. Kawa mini then fuck them. Streets tumeweke ya wanted. Madanse ma nonsense.
Nilijime bossi, na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi, fat beef hiyo yenye bado sosi. Nilijime bossi, na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi, fat beef hiyo yenye bado sosi. Glass juu piga chia salafu badai mamoshi. Glass ya juu bila tia sebo nusi ya marashi.